Jamari jamari ne Damasco mukano nyimba tuimbyo buhimba ngabo manya nyimba naluno luhimba tula jamari nkubulire olunaku lwase kukulu gaba matendera kuyisanya binu omulangira ow'emirembere yajja tulokola ekyo kikulu edda batugoleranga n'obugoye tunyume tutambule ku kyalo batulabe yajja yatugamba tweyo n'amasinzizo nga tujaguza olwa kabaka waffe kabe kasinge n'emizira givuge olw'omunene azaliddwa era tusinze omunene azaliddwa omwana atuzaliddwa omunene aze ku nsi aze Merry Christmas
bagaliza sekukulu ennungi atuzaliddwa omunene ase wano ku nsi ase ase Merry 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 Christmas nga Isaya bwe yalanga emberera yerizaala omwana eyali tamanyi musajja Mariamu Gabulieli gwe yabonekera oluvanyuma lw'emyezi mwenda mu kiraro ky'ente mwe bamuzalira abagezigezi bwe bategeera feeza ne zaabu bamutonera ono omulangira ow'emirembe ase fe tufuna emirembe fa bali bajjudde ebitomi ne tufuna omukisa okuwona ekikomi
Jamari jamari ne Damasco mukano